dusangire ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington, muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda. Turaha mikoro mugenzi wacu Eric Bagirubusa uri Kigali. Eric, mikoro ni yawe.
Ndagushimiye cyane Etienne Karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangire ijambo. Dusangire ijambo yacu kuri uyu munsi iragaruka ku mibereho y'impunzi mu Rwanda muri rusange. By'umwihari ku kiganiro cyacu kirafatira ku munsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana impunzi. Ni umunsi ngaruka mwaka uba ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatandatu. Mu Rwanda uyu munsi mpuzamahanga wizihirijwe mu nkambi ya Kigeme iri ahahoze hitwa ku Gikongoro mu majyepfo y'igihugu, ubu ni mu karere ka Nyamagabe. Aha ku Kigeme hari impunzi z'abanyekongo zisaga 20,000 iza mbere zihamaze imyaka 7. U Rwanda ku nshuro ya 19 rwifatanya n'isi yose mu kwizihiza uyu munsi mpuzamahanga w'impunzi, usanze rucumbikiye abagera mu 150,000 baturuka mu bihugu bitandukanye. 51% ni abanyekongo, 48% ni abarundi. Bari mu nkambi esheshatu zitandukanye hirya no hino mu gihugu, hakiyongeraho abasaga 12,000 bari mu mijyi. Dusangire ijambo yacu iraguma ku Kigeme, twumva ibibazo bafite cyane ko burya ubuzima bw'impunzi buba busa. Turumva ariko nibyo bamaze kugeraho. Turumva zimwe mu ngamba z'ubutegetsi mu gukemura ibyo bibazo. Turanareba bimwe mu bikorwa bikuru byaranze uyu munsi mpuzamahanga w'impunzi ku Kigeme. Mbere yo kubajyana ku Kigeme ariko, ndabanza guha ijambo mugenzi wanjye hano ku Ijwi rya Amerika, Temistokere Mutijima, abagezeho raporo y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ku kibazo cy'impunzi. Ni raporo yasohotse habura umunsi umwe gusa ngo isi yose yizihize umunsi mpuzamahanga w'impunzi.
Uyu muryango uravuga ko 77,000,000 ari umubare w'agateganyo, kubera ko ikibazo cyo muri Venezuela cyo kitarebweho mu gukora iyo raporo. Iryo shami rya Roni rikavuga ko Abanyavenezuela bagera kuri 4,000,000 bahunze igihugu, ariko benshi muri bo bakaba batarasaba ubuhunzi mu buryo bwemewe n'amategeko, ibitabemerera kubarwa mu mpunzi. Biteganijwe kandi ko abo bakomeza kwiyongera, HCR igasaba imiryango nterankunga kongera ubufasha muri ako karere. Iyi raporo igaragaza ko mu mwaka ushize wonyine, intambara n'imvururu byatumye hafi 26,000,000 bahunga ibihugu byabo. Icya kabiri cyabakaba ari abana. Ni mu gihe abarenga 41,000,000 bo bataye ingo zabo ariko bahungira imbere mu gihugu. Iyi raporo ikomeza ivuga ko abarenga 2/3 by'izi mpunzi ziri hirya no hino ku isi bakomoka mu bihugu 5. Ibyo ni Siriya, Afghanistani, Sudani y'Epfo, Myanmar na Somalia. HCR igaragaza kandi ko umubare w'impunzi ku isi wiyongereye ku kigereranyo cya 65% kuva mu myaka 10 ishize. Ku mwaka wa 5 wikurikiranya, Turikiya cyakiriye umubare munini w'impunzi muri uyu mwaka, gikurikiwe na Pakistani, Uganda, Sudani n'Ubudage. Umuyobozi mukuru wa HCR, Filippo Grandi, avuga ko iyo mibare igaragaza ko ibihugu bikize bitemera gufatikanya n'ibindi uwo mutwaro wo kwita ku mpunzi. Aharagira ati, kuvuga ko ibihugu by'i Burayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa Australia biremerewe n'ikibazo cy'impunzi nyinshi, si byo, kubera ko ahubwo impunzi nyinshi ziri mu bihugu byegereye aho intambara zibera. Ikibabaje rero ni uko ibyo ari bya bihugu bikennye cyangwa se bifite ubukungu buciriritse. Aho niho ingorane ziri, ni naho hakeneye kwitabwaho kuruta. Bwana Grandi yabwiye Ijwi rya Amerika ko ibihugu bya Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara bikomeje kurangwa n'imvururu nyinshi zirimo n'izimaze igihe kirekire, cyo kimwe n'izigenda zigaruka. Aharagira ati, kuzi igihe kirekire, urugero twavuga nka Somalia, kuzigenda zigaruka kwavuga nko mu Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Sudani. Kuzavubaho kwavuga nk'ikibazo kiri mu gice cya Kameruni kivuga ururimi rw'Icyongereza. Ubu hari Abanyakameruni 30,000 bahungiye mu gihugu gituranyi cya Nigeria, ndetse n'undi mubare usumbye w'abahungiye imbere mu gihugu. Uyu muyobozi ashimangira ko izo mpunzi zifuza gutahuka iwabo. Ikibabaje ariko ni uko bakomeza kuba muri urwo rungabangabo mu gihe kirekire, kubera ko kubona umuti urambye ku bibazo byabateye guhunga nabyo bikomeza kurushaho kugorana. Akavuga ko imvururu z'ibyaduka zigenda zituma habaho impunzi nshya zikomeza kwiyongera ku rugero runini, ugereranyije n'uko ibisubizo byo gutahuka ku bari baravanywe mu byabo mbere biboneka. ibyo bikabirushaho gutera impungenge ko mu myaka izo umubare w'impunzi uzakomeza kwiyongera cyane aho kugabanuka. Aragira ati ikibazo kirakomeza kwaguka mu ngano no mu myaka kimara. Nk'ubu bine bya gatanu by'izi impunzi zose bamaze imyaka irenga itanu ari impunzi. Kubarenga miliyoni 70 bavanywe mu byabo kugeza mu mwaka w'2018, raporo ya HCR igaragaza ko abari munsi gato y'ibihumbi 600 aribo bashoboye gusubira iwabo, mu gihe abagera ku 94,400 aribo bonyine bashoboye gutuzwa mu bihugu bya gatatu byemeye kubakira. HCR ikagaragaza ko uramutse ufashe impunzi zose zikwirakwiye hirya no hino ku isi ukazihuriza mu gihugu kimwe, icyo cyahita kijya ku mwanya wa 20 mu bituwe cyane kurusha ibindi ku isi. Ibigaragaza uburemere bw'ikibazo.
Ndamushimiye cyane Temistokere Mutijima kuri iyo raporo ya HCR ku kibazo cy'impunzi.
Impunzi kucyo uhoruteraganwa ikiremwa muntu si wowe.
Kanone ho mbajyane ku kigeme mu nkambi y'impunzi z'Abanyekongo twumva uko babayeho. Bwana Munyakarambi Serutozi Edizo ni perezida w'inkambi ya Kigeme, aragaragaza bimwe mu bibazo by'ingutu bibakomereye.
Nk'uko bavuze turi mu mazu matoya kandi ashaje, hakabaho n'amazi. Abishinzwe ari bo division wash batubwira ko bari gutegura amazi ku buryo buri wese yahabwa amugenewe, ariko kugeza ubu buri muntu abona amalitiro 12 ku munsi, kandi twumva ko buri muntu yari agenewe amalitiro 20. Ariko batubwiye yuko bari kubiteganya, ubwo nabyo turabitegereje. Dufite n'ikibazo cy'ibitaro, nk'uko mwabivuze hari poste de sante ntoya, aho abarwayi usanga bari ku gitanda ari batatu, hakaba n'igihe bamwe basashe hasi ugasanga ari ikibazo. Tukaba twasabaga kugira ngo niba bishobokanye ko ba minisitire habe habaho kwaguka kwagura iyo poste de sante, kuko usanga abarwayi ari benshi ugereranije n'ubugari bwayo. Hari n'ikibazo cy'uburwayi bwa karande utabonerwa imiti cyangwa urukingo. Urugero hari nka hepatite, uburwayi bw'amaso, ku buryo usanga izi ndwara zitabonerwa imiti cyangwa urukingo, kandi bikaba bihitana benshi. Tukaba twifuzaga ko rero nacyo mwagitekerezaho mukazagira icyo mudufashaho. Ku kibazo cy'uburezi, dufite ubucucike bw'abana biga mu byumba bitoya cyangwa bitabakwiye, aho usanga mu cyumba abana bigamo ari nka 92 mu cyumba kimwe. Turifuza kandi ubwo uyu muhanda wa kaburimbo uri gukorwa mwadukorera ubuvugizi ku buryo ijambo za Deban zikagabanya umuvuduko w'ibinyabiziga kubera impanuka zikunda kuhabera. Dufite kandi n'umubare w'abana biga batsinda neza hano mu nkambi, ikintu cyo kwishimirwa. Tukaba twifuza ko mwadukorera n'ubundi buvugizi, umubare w'abana babona buruse ukiyongera.
Bwana Munyakaramba ariko hari ibyo ashima ku baterankunga batandukanye ku bufatanye n'ubutegetsi bw'u Rwanda bubahaye indaro.
Turashimira kandi abayobozi b'ibigo bitandukanye abana bigamo bigiramo ko bafata abana b'impunzi kimwe n'Abanyarwanda twasanze kandi muri byose. Imibereho myiza ku bijyanye n'imirimo ibyara inyungu hano mu nkambi, hari abantu bacuruza ibyo kurya, imyambaro n'ibindi bitandukanye. Hari n'amatsinda agera kuri 230 nayo ari hano mu nkambi akora ibyo bita kwiguzigama no kugurizanya, kandi bidufasha mu kwishakamo ibisubizo, kuko inkunga duhabwa na HCR y'amafaranga itakemura buri kimwe cyose umuntu akenera mu buzima bwa buri munsi. Na za koperative dufite mwazisuye, hari koperative y'ubudozi, hari na koperative y'abafite ubumuga, nabo bakora ubukorikori butandukanye, harimo n'abadoda, harimo n'abakora intebe, ameza n'ibindi. Ngira ngo mwabyiboneye ubwo mwasura hariya mu murikagurisha, iki nacyo ni cyo kwishimirwa.
Aha mu nkambi ya Kigeme irimo impunzi z'Abanyekongo hanagaragara abatabaruwe nk'impunzi, kandi ngo mu mibereho birabagoye kuko nta nkunga babona kubera batagira ibyangombwa by'ubuhunzi. Ni imibare tutabashije kumenya yababayeho batyo, ariko binemezwa na perezida w'inkambi. uko niko bisobanurira itangazamakuru.
Tukagira n'ikindi twabatuma ni kijyanye n'amabarura yabaye hano ku buryo abantu bacikaniwe ari benshi, ababyeyi basangaga abana babo, abana basangaga ababyeyi babo, abagabo basangaga abadamu babo. Ibyo byatumye hano aho kugira ngo bagirire icyizere komite ibereka abo bantu barengana byahagaze batabakoreye. Tukifuza ubuvugizi rero ko mu gihe bari hano ntibashoboye ngo ni impunzi z'abanyarwanda sin'abakongomani ngo basubijwe iwabo, bari aho batyo gusa bafashwa n'impunzi bagenzi babo muri twa tundi dukeye.
None abo ugenda uvuga ko bacikanwe batabaruye wavuga ko bangana iki?
Ntabwo twahawe uburenganzira bwo kumenya umubare, ariko barahari. Mubonye akanya mwazagaruka rwose mufite umwanya tukazababereka mukiganirira
nabo. Ngo ya mibare bavuze 2020 biri aha
abo ntibarimo, ntibafata impungure, hari no bisobanuye ntibakira ibisobanuro byabo. Ibi byose byasubizwa ruko umuntu asubiye iwabo. Naho igihe cyose tukiri mu nkambi ntabwo bizabura kubaho. Turifuza ko umutekano waboneka iwacu mu gihugu cya Congo tugataha.
Murabisaba bande?
Turabisaba inzego zose, zaba HCR, zaba igihugu cy'u Rwanda, inzego zose byacamo tukabona umutekano wacu tugataha. Nicyo twifuza.
Bwana Philippe Habinshuti, umuyobozi ufite mu nshingano ibikorwa by'ubutabazi bwihuse, waganira n'itangazamakuru yavuze ko ibarura ry'impunzi ryakozwe mu buryo buciye mu mucyo, ariko anizeza ko hagenda habanuka ibibazo bifitanye isano n'amabarura bazagenda babikemura.
Icyo dusobanura dutangaho nuko ibarura ry'impunzi nyine ribarura abantu bari bari impunzi basanzwe ba mu nkambi. Tureba niba nta bintu byahindutse, niba bariyongereye, araba bagiye babyara, araba bategere ko impamvu zitandukanye. Ariko rero hari abantu bashobora kuza mu ibarura mu by'ukuri ritabareba. Aba rero imibare yabo nayo irarebwa, noneho bakagirwa inama ku kibazo kigomba gukemuka. Hari abagomba gusaba ubuhunzi niba babukeneye bikanyura mu nzira ziteganywa n'amategeko. Harimo n'abadashobora kuhaba kubera ko wenda harimo ababa ngira ngo baba babyibeshye bakajya gusaba bakajya mu nkambi kandi atari impunzi n'ibindi bitandukanye. Ariko mu by'ukuri impunzi ziba zireba, tuba tujya ngo turebe ngo mu myaka itatu ishize impunzi twari dufite nizo tugifite, se impinduka zabaye ni izihe, zatewe n'iki? Ibyo akaba ari byo ibarura rigenda rigaragaza nyuma. Abo tutareba rero ntabwo ari bari bareba nyine, kubera ko niba umuntu ari umuturage uhana akajya mu nkambi ngo bamarurure ntabwo byashoboka. Yari impunzi mbere ariko akongera agataha, ubwo hari inzira bigomba kunyongera kunyuramo. Nicyo rero basobanurirwa kugira ngo urese yumve iki kirarimo, ariko 90% ngira ngo byagenze neza.
None ubwo bizagenda bite kuri abo bantu, cyane ko byumvikana ko basa naho ari umutwaro ku miryango yabo, ariko nanone HCR ntibareba?
Ubwo biterwa ntabwo iki kibazo ntabwo bakibariza ku bantu bose, kuko buri wese bafite uburyo bimeze. Niba hari ugomba gusaba ubuhunzi, hari uburyo ubuhunzi busabwa mu gihugu, hari itegeko ribigenga, hari amabwiriza abigenga, ibyo birakurikizwa. Niba ari umunyarwanda wari warakoze ibyo nakwita nk'amanyanga bikagaragaza ko ari umunyarwanda, bafite indangamuntu bizwi bigaragara, arasobanurirwa ntabwo umunyarwanda ntabwo bimunze mu gihugu cyane. Ni ibintu byumvikana bisanzwe bizwi, ni muri urwo rwego ikibazo gisubizwa bitewe n'icyo ari cyo n'uko cyari kimeze. Ariko ntabwo ari ibintu byinshi cyangwa se byananiye gukemura, kuko inkambi ni ahantu hatuzwa impunzi zaje mu gihugu mu buryo bwemewe n'amategeko, zikashyirwa mu gihugu zigahabwa ubuhungiro biciye mu mategeko. Iyo rero utari impunzi ntabwo ukwiye kuba uri mu nkambi. Ubwo rero ni ukuvuga ngo niba ari mu nkambi atari impunzi ninde? Ibyo rero inzego zishinzwe zirabikurikirana. Mu nkambi hagumamo nyine bagomba kugumamo.
Aha mu nkambi ya Kigeme twanahabonye bamwe mu biyemerera ko bafite ababo batabaruye kandi imibereho ibagoye.
Nge ni njye ufite ikibazo cy'umwana utarabaruwe kandi ari uwanjye naramwibyariye. Mu gihe cy'ihunga twarahunze turatandukana, aje mubonye mu 2014 umwana nkomeza kumuvugira ubuvugizi kugira ngo abone ubuhunzi. Kugeza n'ubu arangije imyaka 5 muri nkambi ntago yari yabona ubuhunzi. Nicyo kibazo mfite muri iyi nkambi. Nababwira ngo bamubarure ngo umwana ni mukuru, bigera n'igihe bansaba n'igihe cy'amavukiro ye nyazanye bantera akatsi. None kugeza n'ubu umwana ntago yari yabarurwa.
Mubaza abandi ngewe ntabyo mfite byo kuvuga.
Mbese nkanjye ko ndangije imyaka 2 muri iyi nkambi nkaba narabuze kubarurwa n'abana banjye, ubu ndavuga ngo ubuzima bwo muri iyi nkambi ni bwiza kandi nanjye ubwanjye ntameze neza. Mbere yaho muri iyi nkambi ntarya ntagirute.
Imibereho ntago nayivugaho cyane, kuko ikibabaje cyane nko kubona umuntu afite umugore hano n'abana, abo bana bakavuga ngo se ngo ntibamwemeye kandi nta kindi kibazo gihari. Niba rero ibyo bintu mwabikemura naho ibindi by'imibereho igihugu cyaratwakiriye, nta kindi kibazo dufite.
Abakurikije ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo, nabibutsa ko tukiri ku munsi mpuzamahanga w'impunzi wizihijwe ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatandatu. Turareba ku mibereho y'impunzi muri rusange, twibanda ku ziri mu Rwanda mu nkambi ya Kigeme. Muracyari na Eric Bagirubusa. Mu byifuzo by'impunzi muri rusange ni uko umwuka waba mwiza zikabona gutahuka mu bihugu zaturutsemo, ni nacyo ubutegetsi bw'u Rwanda bubifuriza. Ariko aho bitarashobotse bukabasaba ko utajya hanze y'amategeko y'igihugu kibacumbikiye. Madame Germaine Kamayire ni ministre muri ministeri y'ibikorwa by'ubutabazi bwihuse.
Ubuhunzi ntabwo ari ikintu cyiza. Icyo tubifuriza nuko mwagasubiye mu bihugu byanyu, namwe mukagubwa neza nkuko abanyarwanda baguwe neza. Ariko mu gihe bitaragerwaho, tukiri mu biganiro n'ibihugu mugenda mukomokamo, twifuza ko ubu muri mu Rwanda nabwo mugubwa neza. Leta y'u Rwanda yashyizeho uburyo bwinshi butandukanye bwo kugira ngo mukomeze mugire ubuzima bwiza, abana bige, abarwaye muri mwebwe bavurwe, abantu bakore biteze imbere. Ariko ntabwo turi twenyine, tubifatanya n'abafatanyabikorwa turi kumwe hano kandi dushima kuko namwe mwabashimiye. Ariko nk'impunzi namwe ubwanyu hari ibyo mwasabye ndi bubigarukeho, ariko namwe nk'impunzi hari ibyo musabwa. Ubundi nta muntu uhitamo kuba impunzi, ariko iyo byabayeho ukagera mu gihugu runaka kikakwakira, uba ugomba kugendera ku mategeko yaho. Ariko twebwe nk'u Rwanda by'umwihariko turifuza ko birenga kugendera ku mategeko, ahubwo mukagira umuco nk'uw'Abanyarwanda. Mu Rwanda dufite umuco wo kwigira, munarebye n'ubu ngubu impunzi ku isi ziriho ziragenda ziba nyinshi. Ibyo ngibyo bigatuma inkunga iva ku baterankunga nyinshi benshi igenda igabanuka. Ibyo rero birasaba ko dutekereza ku bundi buryo budasanzwe, nk'uko Abanyarwanda bari kwiga kwigira, namwe mugatangira mugatekereza ku byo kwigira. Ku bw'ibyo hari imishinga myinshi itandukanye dufashwamo n'abafatanyabikorwa, ariko na Leta ubwayo yafashe inguzanyo kugira ngo iyo nguzanyo ihabwe mwebwe impunzi. Mufashe inguzanyo mu mabanki, mwishyire hamwe, mukore n'abaturanyi banyu, muturanye babacumbikiye, mwiteze imbere, namwe mwigire nk'uko Abanyarwanda bigira.
Ku bibazo by'impunzi muri rusange, ubutegetsi bw'u Rwanda bwizeza ko bufatanije n'abandi bafatanyabikorwa bizagenda bikemuka.
Ibibazo bimwe na bimwe mwahabajije by'umwihariko bijyanye n'iyi nkambi yanyu ya Kigeme bizasubizwa n'uwo mushinga duteganya gutangira gukora uhereye ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi, aho muzubakirwa isoko. Aya mashuri dufite hano ndetse n'ahandi henshi mu turere twakiriye impunzi hagaragaramo ubucucike bwinshi, ibyumba by'amashuri bizagurwa ku buryo abana b'impunzi ndetse n'abana b'abanyarwanda baho babacumbikiye babasha kwiga neza bisanzuye, ikibazo cy'ubucucike kigakemuka. Mu bindi bizakorwa harimo kwagura amavuriro. Icyo twifuza ni uko impunzi zakabanye neza n'ababacumbikiye, kugira ngo rero mubane neza. Ni ukuvuga ngo ibikorwa remezo byagiye byubakwa mu baturanyi banyu ndetse n'ibyubakwa mu nkambi byose bigomba gukoreshwa. Ntabwo dushaka amashuri y'impunzi kwanyu n'abanyarwanda bagende bajye hariya, turubaka amashuri abana banyu ndetse n'abana b'abanyarwanda bose bigiremo, turubaka ibitaro, amasantre de sante n'ama poste de santé kugira ngo mwebwe impunzi n'abanyarwanda mwese muvurirwe muhabwe service zimwe kugira ngo ibyiza abanyarwanda bamaze kugerwaho namwe nk'impunzi mwaduhungiyeho namwe mubashe kubigeraho.
Umusozo w'ikiganiro nkuko natangiye mbivuga, uyu munsi w'impunzi ku kigeme waranzwe n'ibikorwa bitandukanye, ariko by'umwihariko ijwi rya Amerika yagarutse ku miryango 49 y'impunzi z'Abanyekongo zasezeranye kubana byemewe n'amategeko. Nituyigarukaho yose mu kiganiro na Bwana Sostene Nazabe w'imyaka 26 y'amavuko, aratangira avuga uko abona uyu munsi mpuzamahanga ngaruka mwaka.
Uyu munsi navuga ko nishimye, ariko by'umwihariko ntago nishimiye yuko twagize umunsi mukuru w'impunzi, ahubwo navuga ko twishimye yuko hari abantu badutekereza bakategurira umunsi tukababwira ibibazo byacu dufite n'ibyifuzo byacu tukabibagezaho. Uyu munsi rero by'umwihariko turishimye, mwakoze cyane kuza kudusura.
By'umwihariko wowe uri mu miryango igera muri 50 yasezeranye mu mategeko, bitubwireho.
Uyu munsi wari umunsi habayeho gusezerana byemewe n'amategeko, tukaba dushimira ubuyobozi bw'inkambi dufatanyije n'ubwa leta kuko batwemereye uyu munsi, kuko hari benshi babyifuza ntibabibone. Ubwo twe kuba twabonye amahirwe yo kubona ukuntu dusezerana byemewe n'amategeko ku buryo dushobora kugera ahantu tukerekana ibyangombwa byacu, turabashimiye cyane kuko uyu munsi watunejeje.
Gusezerana n'ubukwe nicyo bivuze?
Yego, murakoze, n'ubukwe kuko imihango yose abarugira ngo byemerwe haba mu muryango cyangwa se muri leta, ugira ngo umuntu agaragare kuko ari umuntu ukuze kandi ufite n'ibyangombwa by'umwemerera kuba yagira uwo muhango wo gusezerana.
Icyo wakwita inyungu gusezerana imbere y'amategeko nk'umukongomani, umuntu yawe kumva ko bimeze bite?
Navuga ko inyungu ari nyinshi cyane, ariko muri zo ndavugaho inyungu nkeya, kuko usanga inyungu ya mbere ari uko umuntu aba abarizwa mu muryango nyarwanda kandi agaragara nk'umuntu ufite ibyangombwa akura kuri leta yaje asanga. Iyo cyo navuga iya kabiri nuko uburiho nta kindi kibazo ufite, kuko we n'umwashakanye mubamuzi yuko muri imbere y'amategeko, ntakongera kuvuga ngo uzashaka undi mudamu nkuko leta y'u Rwanda itabitwemerera. Ubwo gusezerana inyungu yazo nuko ugira icyangwa ikwemera kuba ufite uwo mwashakanye kandi mutagomba ikindi kibatandukanya usibye urupfu n'amategeko.
Uwo mudamu wawe musezeranye ijambo rikomeye cyangwa ridasanzwe mu byo mwajyaga muvugana uza kumubwira uyu munsi n'irindi?
Uyu munsi wanjye mukuru nge nawe dufite uyu munsi ijambo rikomeye, nkuko twabyemeranyije yuko tugomba kubana akarusho, tukabana twahisemo uko tugomba kubana ari byo byivangamutungo rusange. Tugiye kujya dukoresha ibishoboka byose, ibyo twaronse, ibyo dufite tubibyaza umusaruro. Uyu munsi rero nta kindi kirenze usibye kumubwira ko mukunda birenze urugero, ntarindi jambo.
Kubera iki mwarindiriye gusezerana ku munsi nk'uyu isi yose yizihizaho umunsi w'impunzi?
Impamvu yatumye turindira uyu munsi ntitujye gushaka ku mirenge ahantu dushobora gusezeranira, nuko twashatse kugira ngo igikorwa cyacu kize gifatanya n'umunsi wacu, kugira ngo natwe tujye tugira ibihe bidasanzwe mu gihe twibuka umunsi wacu, tuzirikane ko tuzirikana n'ibikorwa leta igende dukorera kuri uwo munsi.
Murakoze. Umunsi nk'uyu usezeranyeho mu mateka uzaba uvuze iki kuri wowe leta?
Umunsi nk'uyu mu mateka nsezeranyeho niyo haba ejo cyangwa ejo bundi tugatahuka tugasura mu gihugu cyacu, tuzaba tuzirikana ko hari umunsi wajyaga ubaho rimwe mu mwaka tariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu, noneho akaba ari umunsi wo kuba njye ubwanjye noneho narasezeranye mu mategeko, nkaba mfite iyo mpamyabumenyi yo kuba nasezerana mu mategeko.
Ku munsi w'ubukwe nk'uyu kuri mwebwe musezeranyeho, ubundi haba hari ibikorwa byateguwe bidasanzwe nk'abantu basezeranye ku mpunzi, bivuze iki? Birahari, ntabyo bimeze bite?
Kuri uyu munsi wo gusezerana ibikorwa byo ni byinshi cyane ku mpunzi, kuko turagenda bakadushakira ibyangombwa, bakatwishyurira iminsi yo gusezerana, tugenda tugasezerana neza bikurikije uko amategeko abivuga, kandi nyuma yaho, nyuma y'imihango, turakirwa bakatugenera ibintu byadushimisha ari impano kuri uyu munsi ntabwo ari uvanga n'umunsi wo kwibuka gusa ahubwo ni impano ziba zihari n'ibindi byinshi cyane byatunezeze
umaze imyaka ingahe muri inkambi ya Kigeme
maze imyaka 7 twageze hano mu kwezi kwa gatandatu 2012
ibyo wavuga wahaboneye byiza ibibi ni nk'ibihe
nahera ku byiza twahaboneye nuko twageze mu Rwanda baratwakira badushakira ahantu ducumbika batuzana no mu majyepfo tuhaza tutahazi ariko nyuma yaho baje kutumenyereza amashuri turiga abafite ibindi bibazo bitandukanye babitaho icya kabiri nuko twishyira tukizana hanze y'inkambi tugashaka imirimo bakakwakira bakagukoresha nk'umuntu bizeye kandi w'inyangamugayo nibyo nibyo bintu bya mbere byiza ibindi twavuga nyuma yaho n'ubufasha abantu bakomeza kudutekerereza hejuru mu nzego zo hejuru tubasaba ngo ibyo tugenda tubagezaho kuri uyu munsi bajye badufasha babitugezeho kugira ngo natwe ubuzima bwacu bukomeze butere imbere
wize amashuri angahe
nize amashuri 6 yisumbuye
wayigiye hano mu Rwanda wayigiye Kongo wayigiye
nayigiye Kongo nageze hano mfite impamyabumenyi
ubundi tumenyereye ko nubwo wenda bigoye abantu barize bashobora kubona imirimo yo gukora wowe ukora iki
njewe kugeza ubu nta mahirwe ndabona yo gukora yo kugira icyo nkora hano mu nkambi n'uburyo bwo kwifasha gusa ariko nta murimo wavuga nari nabona muri uru Rwanda ubwo ndahangaha gusa diplome yange iricaye
waje gukomoza ku ngingo yo gutahuka musubira iwanyu i Kongo ari nabagenzi bawe bagiye babisaba ko hakorwa ubuvugizi icyo ngicyo wowe uracyumva ute nk'umuntu ugiye kubakira mu Rwanda warajuri impunzi
murakoze cyane kuri icyo nkivugaho nange nk'uko mu byifuzo byacu hafi ya twese dukeneye kuba twatahuka nta muntu wishimira kuba impunzi ubwo rero haramutse habonetse umutekano nk'uko twaje duhunze intambara izo ntambara muri Kongo zigashira bakaduha tena andi mahirwe yo kongera gusubira mu gihugu cyatubyaye byadushimisha cyane kuko nta muntu wakwishimira no guhora yitwa impunzi
uri mu nkambi burakeye umunsi wa upanga ute nk'impunzi
ubwo umunsi wanjye uko ngupanga buracya nkajya gushakisha uturaka hanze y'inkambi nkagenda ngakora utwo turaka naba ntaronse nkaza nkaryama ubundi ubuzima tugategereza ubwo dufite n'abandi bafasha muri rusange
ubona ahazaza hawe nk'impunzi umaze imyaka 7 mu buhungiro urahabona ute
ahazaza hanje ntabwo mpabona neza kuko mbona ubuzima dufite ahangaha ntabwo ari ubuzima bavuga ngo buzagira aho bukugeza naho bugukura gusa icyo dushima tena dusubira inyuma gatoya nuko leta y'u Rwanda itwohereza abaterankunga bakaba baduha nk'imirimo izayidufasha wenda gutegura ejo hazaza bikazadufasha gusubira iwacu muri Kongo hari ukuntu duhagaze tutarasubiye inyuma haba mu by'ubuzima cyangwa se mu bindi by'imibereho rusange
ese ufite icyizere cyo kuzataha i Kongo
icyizere ndagifite kuko duhere no ku bindi bihugu byo hanze tugenda twumva amateka yabyo byagiye ba mu ntambara ariko nyuma yaho hakaza kugeraho bakagira umutekano ubwo natwe ntabwo ari twe tuzahora mu buhungiro icyizere ndagifite nka 50% yuko vuba cyangwa kera tuzataho
ikindi kibazo uvuka ntabwo wari uzi ko ubuhunzi buzabaho habaho kuvuka umwana cyangwa umuntu wese akagira icyo nakwita inzozi z'ejo hazaza icyo wawumvaga wazageraho ariko kitashobotse kubera ubuhunzi n'inkeke
ikintu navuga nari narifuje kuva kera menye ubwenge mvukira muri Kongo mu nzozi zanjye numvaga nzaba umuntu ukorera muri mu gihugu cyanjye nkagiteza imbere kuko twa dufiteyo gakondo dufite imirima dufite amatungo ubwo rero kuba bitaragezweho ni ikintu cya mbere gituma numva nameze neza mu mutima ugezana n'uwo
murakoze
cyane
inshuti bakunzi badusangira ijambo ikiganiro cya none tugisoreje aha nshimiye buri wese ku ruhare rwe mu kiganiro cyacu ntirengagije namwe mwadukurikiye ngaho mukomeze munogerwe na gahunda z'ijwi ry'Amerika mwari na Bagiruhusa naho utaha
turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagiruhusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongeye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose